Nilizoea sana kukaa nyumbani kaga, sijui mamba club yanakuaje. Kule na uko kuna uku wanangu asubuhi wanamkaga na mabebe. I say let me go, let me try cause I wanna know. Kwa nini wangangani, yeah, women see them go every day. Nikajiona fala, kwa nini nilipendaga kulala. Mini mtu akwaya, ila klabu mara moja moja sombaya. Leo hii nimekuwa gwiji, klabu bazote na shina mimi. Na kesha na watoto mjini, uva vipikini utambia nini. Leo nimekuwa gwiji, klabu bazote na shina mimi. Kesha na toto mjino vabi bikini.
Jamani msikini utamu, nye klabu kuna noga na kuna vitoto vikali, ndo kinacho nichanganya. Jamani msikini utamu, nye klabu kuna noga na kuna vitoto vikali, ndo kinacho nichanganya.
Moja nimetoka kumoka, kilika nituma nikaruke tumajoka. Nikakutana na toto la sneaker, kumbe kwa fresh baba nizela moka. I was like how are you, can you dance with me right now. She said that yes I do, well come and dance with me right now. Wakati nataka kuondoka, kurudi nyumbani, sinikajikuta sina hata mia. Kitoto sikikarupoka, twende hotelini. Shika kiendesha, sijui hata njia. Kajiona fala, kwanini nilipendaga kulala. Mini mtu akwaya, ila klabu mara moja moja sombaya. Leo hii nimekuwa gwiji, klabu bazote na shina mimi. Na kesha na watoto mjini, uva vipikini utambia nini. Leo nimekuwa gwiji, klabu bazote na shina mimi. Na kesha na watoto mjini, uva vipikini.
Jamani msikini utamu, nye klabu kuna noga na kuna vitoto vikali, ndo kinacho nichanganya. Jamani msikini utamu, nye klabu kuna noga na kuna vitoto vikali, ndo kinacho nichanganya.
Nikajiona fala, kwa nini nilipendaga kulala. Mimi mtu wa kwaya, nilalabu mara moja moja sombaya.